yonge doka kasano kunywe zente kateka jirina mwayagala okuyita okuteeka weteeka eryawamu erigenda okufuga ebyamawulire wonna mu ggwanga. Mbezi wa minister avunanyizibwa ku by'empuliziganya ne tekinologiya ziyo Godfrey Kabyanga Baruku bino yabyogedde bw'abadde ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'abamawulire eddembe ly'abamawulire mu nsi yonna World Press Freedom Day. Emikolo gino gibadde mu kibangirizi ekiri awali kampuni y'amawulire ya gavumenti ya UBC mu masekkati g'ekibuga Kampala. Kabyanga agamba nti amateeka ag'enjawulo agasinga gagenda kukolebwa kagenda kugatibwa wamu gavumenti eteeka eryawamu.
Tugenda kuleeta etteeka limu National Communication Bill, amateeka gonna gakwatagana ku mawulire n'ebyakalimagezi byempuliziganya gagenda kubeera mu tteeka limu, kubanga kati sekita eyo ebintu bikyuka buli lunaku. Kati bw'obanga okoze amendment enkyukakyuka mu tteeka limu, kyetaaga okole n'omu tteeka erirala nkozi amateeka gakwatagana.
Kwamaliriza ebyo Kabyanga n'agamba nti etteeka lino ligenda kuyambako n'okulungamya tekinologiya addukira ku misinde emiyitirivu gamba nga artificial intelligence.
I call upon the media owners, editors, editors and journalism training institutions to embrace AI ethically and responsibly. We are working with the media council. We have put in place a task force to generate a bit of regulatory framework for AI, and we shall soon even come to you because it is a consultative group. We shall soon come to you so that you put in your input. So while we celebrate progress, I also issue the following recommendations and cautions as a minister, but also as a fellow Ugandan, for the media to operate within the boundaries. It is the same court that told the media to operate within the boundaries